You're a store.
Buka, what do you want?
Nimu wakanda situation.
You have this kundi.
What you want now? Nimu happy time, they come now.
Sente diri wa, baby, nawe bakuwe girl. Kuba sente diri wa, Rasta, nawe bakuwe guy. Kuba sente diri wa,
huta kanta nisa wachichenga.
Kuba sente diri wa,
once upon a time nyingi de chibala. Sente za weze nyingi de kujoga. Batali basa mye visa kigwe vya nyerede. Aba faba papa visa kigwe vya kora fako. Sente bazi mansa vichali gwe vya kora money. Towoza basama vichali gwe vali na money. Basa o basa mye vinyo vavi kola. Shipsi shike ni shisha gwe va uta. Amarula James utakira gwe va sunda. Kabe waza chemo
sente diriwa.
Eat one stuff once ngombo yawe. Bakuli ya rumone wevo mechibara. Bazinyo arumone wevo mecha kutute. Embozi za marane wevo mecha. Zikuwa geza uni na dola. Yeah ni nepa unda. Kochira we musoke kazi wote. Nezo kameza
Baby tuzi wote
Hezere mo banka
Baby tuzi chimeo.
Bo poka chichenji
Kwa tuwa sasa nye.
Sada diri wa. Sada diri wa.
Baby na weba kuwe girl.
Kuba sente diri wa.
Rasta nawe bakuwe guy.
Kuba sente diri wa.
Huta kanta nisa wachichenga.
Kuba sente diri wa.
Owe chikapuche natumia waitress. Ebyo kunywa kutebo yangi natumia viwera. Gali nazali na wena joge bala. Vimbega vibala yansara kwa uli side. Biana viwera vibes iwera. Wale tekalira siro waza na kubyancha. Habari bao wali kebera mufaira bana bali koleza bubula mubwanyanya. Habari bao mori kebera mufaira bana bali koleza bubula mubwachisera. Kadena weko vienda babebere. Visa kinda babesatwe vende konea. Wengo bere za masa chuka chuka. Hona badirika badirika nene. Kadena weko vienda mogia. Ebyo kunyambi sunda chida rundi hape. Gwende wagoe. Bebe wagoe. Rastafuna. Whiskey bagoe. Fara nawe. Bagoe. Bebe nawe bagoe.
Sete diri wa. Sete diri wa.
Baby, nawe bakuwe girl.
Kuba sente diri wa.
Rasta, nawe bakuwe guy.
Kuba sente diri wa.
Huta kanta nisa wachichenga.
Kuba sente diri wa.
Bowser bin kobe akuna understanding. Ka airtime kokobere nafunye is a load. Bimyo love it bala nafunye bi is a come. Bikole domo kolo sente beze wose. Warrior landlord sente tu ziri de. Visire queen sente beze wose. Insta, Snapchat, obtambi babu timbie. Facebook, WhatsApp, video bully viral. Follow mye chibala lipstick ane timbie. Nyingire chimoto kamaso tulge simbie. Kono magia bithambi konea. Fly kubewa. Mondo ya sniper mezeke just idiot. Twakolazi harmonies. Kati ne wala kawenyemo. Nepena kawenyemo. Sanze kawenyemo. Ne wala kawenyemo. Nepena kawenyemo. Sanze kawenyemo. Gire, you're not allowed to drink and drive. Pakia, that is a criminal offense, bwana. Let's go to CPS.
Saturday the over. Saturday the war.
Baby, now we're back away, girl.
Kuba sente diri wa.
Rasta, nawe bakuwe guy.
Kuba sente diri wa.
Huta kanta nisa wachichenga.
Kuba sente diri wa.